it from the start. And I thank you, my boo. Naitumira mawana kaufira ukichirena. Mwaina na utwanga ande hani kubona. Haumatamati ukulu taipi. No inzi nina mari na kozetire. Kambiki wala mufa kambivani sire. Kuni inga inge kutini pululu. Kuena ni woni mwate ni wokuku. Na upula inge ni sari jamani. No ni lata with no money. Ketirena hao ni swaveli. Baby na nana ulukuru ile kubanina. Siari manzi wani. Yani lata ingewe na baby. Hayo mwendi uteni kimani. Ulukuru ile kuwanina. Siari manzi wani.
You already know. Yankee lady,
when I cook, see I conna. Never takuliva yoku wonna. Bomma wonna teni va wonna. Never tavasiwe upila nina. Girl, you give me love, I know. Kimoni tokwela nina so. Anyone if it is a money mo. Girl, I have nowhere to watch I so. Niketilewe na baby lue kuwoni. You never disappoint. La luna la tori swalani.
Hao ni swaveli. Baby na nana. Ulukuru ile kubanina. Msiari manzi wani. Yani lata ingewe na baby. Hayo mwendi uteni kimani. Ulukuru ile kubanina. Msiari manzi wani.
Downloaded from westsidemusicblog.net.
I love Fox 40. It's the real estate.
Yeah, K.I.T. London, London. Low T. Survive.